she want my damn. My sister do a meggy mix. Now my rasta man. I'm a tato to one now. Who be sucky to gan. And if you believe me, then you want one of cover.
Barricade, wala kubarikaina, kubarikaina, bra, kubarikaina, wana kubarikaina, wana kubarikaina, kubarikaina. King Kong. La familia. Enzi za Sancho ni sawa na upisho goli kutoka kwa mpishi panchu mashuhuri toka mtoto toka time ya msoto toka studio joto sahau kuhusu AC denti flani mbisho mboko alali na waza soko siku aje na ya uze kama vire Jay-Z. I'ma keep it rockin', keep it drumpin', keep it work the show. Keep it jumpin', keep it pumpin', keep it smokin' doors. We give it a cheza, bakafu na tereza. You can stop me, sana sana, nita kupoteza. One love kwa mashabiki, asante kwa nafiki. Bila nyinyi hasira zisingi kwepo kichwa hiki. I say me ni mkali, sina fazari na ndomana beef. Wazishi kwa ware wasio rijari jidi. Wacha waropoke, wacha wachomoke. Wacha vimbo chonge sikti, wara usiondoke. Salam, stand up, put your hands up, up, up. Stand up, put your hands. There is salam, stand up, up, put your hands up, up, up. Stand up, put your hands. There is salam, stand up, put your hands up, up, up. Stand up, put your hands. There is salam, stand up, up, put your hands up. Na wakomba mina biti mna toraza kama mumini na komba kama shiringi na konda kama kicheche na ngonda mlio wa fum na honda spirit na kidonda spigani nkangata basi bora nikimbie singangani kunata bari uwezo wangu ndiye na panda siku bada siku zwani mchana shuke usiku na mini bora kitu kuliko kukosa kitu love kwa wasani love kwa wanajamii love sana mbaka wakina hihi wakina nani. Msimtenge mimonenu jamani chonde na wawakilisha nyinyi tatoka msikonde. Hey my African people tukaze tusonge mbele tusisahau wiki iko na lopita sindwele tugange basi hayo tuache kupiga miayo tufikiri kwa urefu sio saiza zakayo. Salam stand up put your hands up, up, up stand up put your hands.
What happened?